www.grandmusicblog.co. Uskuru taishi bati nari mulengele poni share samba. Mungende kuma doms panzo yuampa. Nari chikamba chika kuchibumba chintu na mulengele pechipamba. Bondi kuru mundala. Ingeraba umekuma domzi yaba nakashi. Iskuru alipwe funde ya kosesha. Na kwani sheshani ukuchitefyo na chitile. Nimbinde kyo kushitefile nga yale nkonga. Ama ule dolwe andi naria chonga. Mbasa wa inanga iwe kyo mpunda mno mbomba. Na vyumfika so use the rapper. See you in hell. Pien kuri iwe fyebo kandi. Sin gona neo tulo pari weo. Use the rapper. See you in hell. Pien kuri iwe fyebo kandi. Sin gona neo tulo pari weo. Rapper, see you in hell. Pien kuri iwe fyebo kandi. Sin kona neo tulo pari weo. Ah, use the rapper.
Amo itashani yongji.